nzambe akeli ada Oye kokela eva Apambola kibango Lelo mokolo nesengo Pona libala hoyo Bango bato simobeko Belizia Olivana Libala
Eutakina Zambe
Olivana Yaboye
Esengona Likolo
Libala Libala
Eutakina Zambe
Olivana Olivana Yaboye
Esengona Likolo
Atana Tango na Pasi Mika katano Miso epa ina Kristo Ye monsungi monene Soki libala ekufa Oya yo ya bomwana Yaka epa ina Kristo Ako zongi sayang Libala, Libala, ya boye.
Ese ngona likolo.
Libala, 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 ya boye.
Utakina zambe.
Libala, Libala, ya boye.
Ese ngona likolo.
Soki Libala ezangiyo. Kino lelo yo. Yaka epa ina Yesu Ye mosungi monene Soki pembongo hezangio Oya yo ya kobala Waka miso epa ina Yesu Ye mosungi monene Libala,
Eutakina Zambe
Libala, ya boye
Esengo na likolo
Libala, Libala, Libala
Eutakina Zambe
Libala, ya boye
Esengo na likolo